Tiens que ça pleure. Et ça pleure.
Et yo, Tana.
What's up? Don't drop. Alganigo.
Pour une simba. Ah bah il n'y a pas de babam dum simba.
Katoto, what ya kubali?
Tende sasa chama langu. Tende sasa wa uni wangu. Tana sa. Katoto sa. Omari bomba sa. Ni mwenyewe meka superstar. So tasema nini? Kimane shiringi mwenzako ku dadako oya waita Surabaya toka pa. Happy New Year, yes new life. Mungu baba nitoe kwenye kundi la wafu. Wana nichukia, balili balafu. Nguwe za usafi, moyo ni wachafu. Hey, yes new life. Mungu baba nitoe kwenye kundi la wafu. Wana nichukia, balili balafu. Nguwe za usafi, moyo ni wachafu. Na kama unabadishi stay far away. Una comment utumbo na ujala we. Na kama unabadishi stay far away. Komenti utumbo na ujala we. Aya shika shikongo kwenda suguma shika zigongo. Shika shikongo kwenda suguma shika zigongo. Shika shikongo kwenda suguma shika zigongo. Shika zigongo kwenda suguma.
Una kwanza kuna ubaya kuna ubaya kuna ubaya kuna ubaya kuna ubaya kuna ubaya. Wena manga soja kuna ubaya kuna ubaya kuna ubaya kuna ubaya kuna ubaya kuna ubaya.
Cheki mbovu zangu, michafu zangu, yani wanangu, wanani zinguwa ukicheki chafu zangu, mbovu zangu, tashanga, wanani chukia, kisa kibaji, wanani chukia, kisa mziki, wanani chukia, bomba star, katoto star. Surabaya toka pa no disconnect. Say disconnect. Say disconnect. Mo, mo. Mina sema kata uno na cheza kamzungu. Kata uno na cheza kamzungu. Sijaona chula kama wale squalungu. Mama chula kama wale squalu. Kisiboti squalungu. 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 Masela squalungu. Watoto, watoto atandale. Awe producer kidi. Anasalimie kaji mpemba. Anakubayela njini wanangu watoto manzese. Watoto mkunguni. Anakunya watoto mbulati. Watoto agine elia. Anasalimie watoto wa Monster Beach. Anakubanese kadi muba. Anikiwa ni soja famu.
Mixing. Body finger
Chunky Supplier.com.